@ninjaphoenix.com.
Kuna kademi kapata gaka samba sijemu wana bila wifi awa. Umingine zuni text by the hour siko baya but the boy is shot tire. Bata de mako flat jet fest muko simu kivali ya mavest. Nikoona singe daizo mse to the left that's west. Sivi baya matempo unalewa but kumbuka pia bado jaolewa. Katukatai sura ulipewa but pande ya tabio baya hewa. Ninani ule kando ya meza all natural time kuse to make up. Akianani siya netesa pigia mzazi umwambie nimependa. Lakini analenga nimetre kumhala but bado analenga na vile ameweza. Anyway on to the next one. Next nimesema next. Who's next? Who's next? Next. Next. Who's next? Next. Nimesema next. Akini cheki anapiga mahesabu ni kama yeye ni mwalimu wa dhafu. Anaringi ya ugali na managu na huma na kulanga sembe kavu. Alini show I don't do matatu kidogo amalize soza viatu. Jana nimemtumia fyaka mara tatu na bado hata hajafika kwangu. Kwa Instagram ameweza but in person vitu huwa different kwa krao. Bila makeup ana kaka brother yangu asipopaka ntambia nini watu. Ninani ule kando ya meza all natural time kuse to makeup. Akianani siya netesa pigia mzazi umwambie nimependa. Lakini analenga nimetre kumhala but bado analenga na vile ameweza. Anyway on to the next one. Next nimesema next.